Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Mamadou Keita to bogi jandiga fandu hala Mamadou Sama Seku jam wal sekrabe hebibe e wi habiti be fanda hadugol yawara civil en le laddeji wakadu e digringar le yu haybudde men jamarnde gilla joni kay ben marobe dabaji be fuddi wembede totondira lakilaji bangal heptagol dabreji yalla timminde ti Allah leedi malindi landinama wonande walde parina yu dunno men totande men jukoje de dabreji talkur huntangul hore dabare ben tours yagal leedi ndi yamirama nyande altinere nde e wi komunibe kabar mudun yu yogaje e gedde yirunoje leedi mali din won seme kabaruji amen hande beten 30 mars 2022 bismillah sakrabe ardi be solo sabe mali bami anya nyande alande ben hadde yawara civil en le nukuji wagadu e gringali do ben imadra maliko woni le kirul mortani marobe dabaji be holiti wide kado anya wadanna hello e le gulleji mabbe yo tiagal ko leedi mortani holiti meta mudun le majugol tonno yimbe mabbe ben hewbe yontre jabbinande keddanna ko mebane du fostango Ousmane Nyalibul
le communiqué goto gouvernement lam hakunde jo holiti wide ana faddo civil en yilade le onoku e wi kanan ko be militaire en fanda faddugol civil en yaade le onoku yo sakkade paddiida Allah wada hakunde Mali e Mauritanie de leede didi kerendirde joddide le jam e deejere wadan du fahimbe deeno kanya jawdel bibbe Mali e Mauritanie wombe le onoku de dabre bamama tiagal ko himbe Mali e Mauritanie dewri yontere yabbinande joynde fedde darantone dartude no kabaruji de ngadiri tiagal ko yaata civil en chapande tato majjile onoku suudu sariya militaire en bamako wodi horngo do kabar mudu alan sappo e tati lewru marsundu micintinde de larme Mali an Haifa wadde war horeji fewde bibbe Mauritanie leydi Mali di Haifa ngoji kanan ko be leydi Mali ana cali don ko kolite le communiquer goto wiide gubal soldats e Mali fay gotal yakale onoku le wattuma be kolite be majji fa do gonden joni do wala fu dalili ko le tata wiide soldats e Mali be woni wadbe o golle
hono jamare nde yi mbiyen hadugol yawara e leedo laddeji di dirto dilito nokku mo wadda sanne mbiyen ladde dringale jamare nde holti wi de kutiji mudon monan sanne buru fu fewde men kambe marobe dawaji be e wi mabbe dum don nafa sanne malinkobe e mortankobe keddanna bangal mudun ko heba ko
dirngalle yo ladde maunde wonde hakkunde commune dille hakkunde commune nyamana ya même commune fallu don hen quoi donc ayi de balde tidalaji kewri nati hakkunde Mauritanie Mali kabar yimbe majjibe yoga e andal kabar fun majjirta fon bo e der don dun gouvernement meden bami communiquer wi ala wadde interdit neddo fu hata ye ana ko der odo foré quoi don foré dirngalle en ay do hunde dun ko wadde tatil Allah sanne parce que laari dirngalle dun yo ladde maunde ladde de jawle meden fun de ladde dem goni wayna meden e secret me je wande ladde ko hudo an abol ndiya ladde mawle tan de dabaji marto der mudo donc so wema neddo ata yende ladde der do wadala min tiida la sanne fa wala fere don decision iru do bon decision wajibo teddinte ay den no fakirabe be ngatta ko men hakkile o do wakatu fa wakatu yawta ko do hunde ko iru en do
sagarba to hakle mo du ko ban banga be am Facebook ad Twitter ben fa hande to andira bu kon tun laamu minaka ben tidalla no wodi kambe habotobe ben anwara bal yogabe habotobe EGS kanye dun be azawad memondiri ton den diwoji larmi dun ngadi ben imadraji e takta yontrande holtama e linanalle kambe ben yimbele jamar andira bu kon nyande alande ultam wida be kada yeltude e nokku o den no dun do kay fennama bongal kambe ardibe region o fa ka fa hande kulul ana hiddi le nuko kanko zilat kulbal mun ko be ne ke dan fasan alcisi
menaka to ka kanaki goto le region o tuhi do hala ameri ngene andira bukan ka holiti wide nan ngai kolti di wide yimbel ngombe le ngendi e ganuko o ka wana ngonga o holiti wide ameri ngene andira bukan haltani mo wide yimbel jogibe kaborde abada narda jamande e gangendi o e horo gonno do dete altinere hande menaka ka suka mudun dun noddi dum fa holita wide halaji gondi di yilade do beme ande de ka wana ngonga o holiti wide kolitaado goto jihadist ware moto haltani yimbe be wide bada be dokkaka sarti fabe egganuko do yimbe be famande dum fa gasa galle yogaji ka fuddi egure nuko ko hewe hakkune mabbe ka fu wari ne gallure menaka fay goto e hakkune bedo yimbe le egube iure le onuku heba ka imudum bawdo gondinde wiide gubbe jihadin kobe hokkibe sarti fabe egganuko sabi kulul no kabaru o wordi andra bukan ka ana wembi yimbe be dido ngeni gondi le kirol hakkune malika e Niger lamu leedi ndika matitake to ana heba dubi jon
e cakte yontere ne fedde parina waɗi landinal lam ben sodural hakkillaji dow titilla leydi malindi ben wi ardiɓe ɓe fanda muɗum yo ben hawrutinde dabareji jambare nde yalla ben timinde kaɗo tiɗɗalla ndenno haƴaɓe bal politique koɓe ne gonno toon ɓe haalnana en yimɓe kumaniɓe keeɓe yimɓe siñinɓe talkuru jaam syndicat ji ardiɓe dina e ben fiyatawaji Moussa Mali Sy tokomo koɓe ene keeɗe fosan Ousmane Yalbule
jonde nde ana fawino dow toɓɓe nayyi kabaru ndenago leydi ndi juggogoji gaɗaɗi ɗi hono keɓinirte jogola waylitogoji anniyaɗi ɗi kañeno woddeji ɗi keɓirta waɗede fa yettade laamu hakkundejo yimɓe fo goɗi mumen gatte hen de winnane nde paarina holitiwide nelɗi ɓataki ñande go o lewru février ƴaɓɓino ndu hoorejo laamu hakkundejo hoorejo ministre en kañe hoorejo conseil national de transition mo ley muɗum holliti kalden dokkodiren juuɗe kalteden ndu e takanle me en men e wi paarina ley nde windande ɓe kolitik woni hakkille laaji maɓɓe no mali yaltirta ley tiɗallaji ɗi keble darame holiti wide ana metta ko wala fuu ko soyni ko wondi yaade yesso fa jalten ley tiɗallaji juggogoji ɗi ley lebbi ɗiɗi garoji ɗi hoorejo parina holiti wide du kabaru keɓal tiɗalla muɗum ana wondi e ɓeydade ɓiɓɓe mali suɓullaji muɓɓen ana gondi e ɓeydade saabe embargo mo CDAO waɗi dow leydi men ndi e wi o parti mo manda muɗum jawdiri mbalu daneri haldidinde e guɓe jaddinkoɓe ɗe ɗum du wona ko hani faɗɗetede caggal ɗum keble darame darti e guɓe ñininde kalden gaɗangal fa jaam heɓengal ndara no leydi meɗen ndi wori hande ni anda haalaji ɗi kalata e golleji ɗi gatta
haybugol hakkeji rewɓe mayoraɓe worɓe mbiyan dental rewɓe CMS mbiyan ɓamanan ɗum waɗanan ɗum imadara ɗum wono sisli ñalowma mbiyan imadara ñande altinere nde bonande rewɓe caisse sécurité social yo banggal yambre 8 mars kamɓe mbiyan imadara o wana fawi noon dow ƴew kabaru mbiyan pension ngaji e kañe faaba rewɓe e ley heɗintigol leydi Mali kanko Bala Camara ko heɓene keyna fosango Ousmane Yalbuli Alsisi
leydi gacci ensemble instrumental mali woni ko golleji o ñalama puɗɗiri e wi hoorejo walde rewɓe kes malien de sécurité sociale umumayga pension yo hakke noon holtiwide caggalle rewɓe ɓe worɓe muɓɓen jawti atima en worɓe ɓe rew muɓɓen jawti du ana mbawi heɓude ɗum
yimɓe no dokketeɓe oɗo pension ka rewɓe ɓe worɓe mumen yawti atima en ɓe duuɓi muɗum fuɗɗata maire yaade duuɓi noga e go'o pension atima en ɓe du darnete ñande fuu so duuɓi maɓɓe ɓettini duuɓi noga e go'o gorko mo debbo muɗum yawti kañum ndu ana wawi hokkede pension o jaati gano hokkirte ɗum ni ka bato ministre en jeeyi haltude ɗum
hedde ministre kominiɗo cellal e yirwere neɗɗako jeminatou sankare rewɓe ana kani tawede yesso ley ƴewtugol kabaruji leydi ndi ko wondi waɗede joni fuu ɓuuri bangal cellal
heyɗintingol leydi mbadi yimɓe woni waytide yimɓe no wordini rewɓe wawi wadde golle muɗum ana narda debbo fuu waɗa ko wawi e to woni nde golle cellal rewɓe gomɓele fedde INPS kan e kanam ka ɓeydan wadde immadaraji ko wondi ko sawrede fa gasa yo hakke rewɓe du dabareji ana hani fihede yalla ɗum du ana heeɓa huncenede hoore nde dewtere amen saria mawɗo mo leydi joɗiɗo muɗum
ley o ñalloma uɗitingol bafe jambinaɗo dow kabaru 8 mars rewɓe noko yo ɓe worɓe muɓɓen jawti dokkama guureji ley majjum ɓe rewɓe huncanenɓe ɗon hoore jitti gollinimɓe leydi mali ndi fo
kumniɓe kabaru trusiagal kañe kabaru lotel no gonno e karutal ñande altinere nde mbiyan bamakoɗɗo fanda muɗum wonno huncande hoore dabareji mbiyan yargol yesso kabaru trusiagal mbawdo latade mbiyan gueɗɗal yirunore yinogal sanne yiru mbiyan kabaru mali kanko mahamane babacoum tan wonno to keeɗe fasan Ousmane Yalbuli Alsisi
ƴiwde 2019 warde 2020 dawɓe warde leymal ƴewde kulantereje ɓuyteke fa capanɗe jeegon e joyyi ley temedere on hono adada ko wonno ujunaji ɗiɗon e sappo e jeɗɗo warti temedere e sappo e joyyon gollirde noddirtende direction national du tourisme et des loterili hokki ɗi adaduji e wi directeur o ɗum wonno Mamari Diara fewde e o tiɗɗalla dabareji ana kane fiyede yalla tourisme mali ana warta no worino arande
jenne tombouctou kan e mutti leydi mali di no andirano arande jonne miɗen yiɗi leydi e mangal muɗum fuu ande nokkule fuu gonɗe ɗe leydi mali nde nokku to touriste en wawi yaade ɗe nokkule ne andaka ɗum saabi so mi mu'ini ndeɗo dewtere
yimɓe hewɓe joom en entreprise ngaji e golloɓe banggal tourisme kabaruji muɓɓen jiiɓi e wiɓe nde dabare heyre ɓamama nde hani ɓamede keɗe ko madame Cissé Fatoumata Kouya tewi kanko wonno hoorejo walde association malien des agences du voyage et du tourisme
hotel ngaji fa hi fu wonto uddinodi fay o ana yidi haltanda yimbe wiide wattu wat jon kaano be kaano fuditidde goleji mabbe mangal tourism ana modja min gada jandeji goddi fami tawta andude dati hodi min kaani jukkude fami keba wurtinde tourism le leedi malindi le nyalaade ngarode
politinde wiide de windande pa winde do imadaraji kesi bangal tourism de goleji mudon kaani wadde hakkunde 2022 yaade 2026 tobbe joy mawde ngoni do mudon hono buytugo tidalaji bangal rafinde nagu e cellal kanye beydande sembe entreprise ngaji kuminidi tourism
dansa yu bumi tawangal to kasunkobe e wikmani be finata wa mbenno yu bumi nawtarte don le kurtunguji lamburuji kany don juingol amiri e ko nande mudu dano e wi mabbe dido wattuji de mbenno o do men dido bumi yirwinido sanno yirwinido sanno le ko jabbi nan wondi mben yegiteda jodi bangal mben bumi iwridi nokuji goddi denno kambe dunke en finata wa mben kambe be finata be na wembani bangal mudu ngadi no dango wattande hakilo men hono dido bumi jenno kanko kewda men to bafla be tun musabbi sidibe on ko be ne keda fustango usman yalbul alsisi
bomi be no dirta dansa ka ke jimi finata wa nawterte hono baggi e nandore mudun e dum bomi burde andede le leñol kaso ngankobe seydu kuyate o lamun ke kiddo andin do kabaru finata wa
dansa yo bomi bomi tede homo fu dum ka imbe be fu ana jaban dum so adimo na du so anyenyo homo fu ana wayi womude dansa
bomi dansa ana ndawlu no sanne ka ana gondi e majude joni o debbo bomo kido trupa teatral mayna kama kuyate holiti wide dansa heba heddade sabe nyawtu golijimi
o dansa
dansa yo bumi mbawdi womirede no taadiri fuddornde no yawiri seeda hakkunere do kayno yawiri sanni timode tu do woni ko manigaabe noddirta jawra to kason ko be to ka si ngaji di fu ana wawi womude dansa gonga darne ande kesede heedini sanne chagal bumi dansa di ngadun sabi ko min kedini minen hore chagal kuliji amen finata wa hande yimbe be ko hewe mu en fu balani ngaji buri yidde urde fijoji finata wa hono dansa
kesugure sedu kuyate holitiwide ko wadi de dansa ana wondi e majjude yo sabe himbe daranaake dun
seki son char
yimbel kambe hinnaade odo golle ni woni yebirante sabe arande kaaki gaati di atawon dene fu e komu ngeni du fu e komu hola jo nyaybe to mudun to reseten ga hande homo fu no yidiri resirta dun dun sabe so dun warda honon arande no dun wordi ni ka ana haani waytede mi bir fo e komi gonno
dun fina tawa kasugan koobe mecintinde wi de dansa ana jogino dawla san yimobe kasungan koobe yagaabe mabbe jaati nabbe dum ciagal mali ka do gonden handen do ana fandi andube di bumi
sidio tamani do faba muya gouvernement leydi suede danemark suisse et republique tchèque et union européenne
li kabaru yamel na kireduji to bafla betuno hultama wiide ben fay boyata nokku modo gulirde kewde ben hono banki eko nande mudun uditete usbe janya ben gulleji madi ndi fuddi nyande asoyere 17 mars 2022 nokku o latoto sababu jamare men commune ngaji joy sahal cercle o heba bangi mabbe nyamduji safareji e kulle kewde to usbe janya ben wi jo en nokkuji di banki di latto ben newamu nya bangal kabaru ni dugul kalisi wonande malinkobe gonbe ciagal en timnan na kabaru di to gawu tun do hulta wiide ben nyaloma cenam landama nyande alas poy e tati mars serem mayo aljanna banja jenes nuko o landini dun yalla ben itude tundi hadoji jamdam regude no haniri e kanya dun na sakade nyawuji jamare almaj aljanna banja ben yetti sane o do golle o yen patriotin be kanya yimbe meri be tutti ton no plaki o litowo men kasen nyama yupotaki e o do nuko o sakraben tumi takaw jamina mi ton tawasa du fu fitta do be man amé 3w.studio.tamani.org maduna don jamu 3320 do sedi yotra meden magazine